Malevu, wanji, kumea chino msaje ya ngamba, chiri kumina tena, isi mawa chuwira.
Kira wika chuwira.
Kandu, umai choke na kula, kwa tila kwa mtupime.
Tupime.
Kwa tawe.
God have mercy upon us.
Malevu. Oh, inama gizi.